Ndabye bubi ani gwe ndabye oluddeyo kulinze nnyo.
I'm glad to see you. Wagulo nyumeru no, sembera wano. So we dance together. Kuwade nyanja ya mufano. Love you nina, temweno nawe. Tuzine mumba midiro. I'm in a dancing mood. Echirala, omufano go bansensera. Shake your body once again. Kubanga na kupenda, na kupenda mkwano, na kupenda, na kupenda mkwano. Yenyinza nchoku bela wonga toli nangu. Wechi tangala kwa umulisi za tengenda. Omusana na mataba sichenga ndinawe. Nicho omuwala afana na gwe darling. Dara nalonda nyo wankulia ulunji ya kusinga ye yani. Kasoba ngori nange mikwano baby newekira jinchage. Sirika nagukunda chane uwe. Come zuru kundo rwachu
zambo iba nawe forever.
Na kupenda,
na kupenda,
na kupenda mkwano,
na
kupenda,
na kupenda
mkwano. Yenyinza ncho kubela wonga toli nangu. Wechi tangala kwa umulisi za tengenda. I'm in a dancing mood. Echirala omukwano gwo gwansensera. Shake your body once again. Eh eh. Wabulo nyumeru no, sembera wano. So we dance together. Kuwande nyanja ya mukwano. Love you nina, jamwano nawe. Eh eh. Nakupenda,
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 nakupenda. Na kupenda mkwano. Yenyi za nchoku bela wonga toli nange. Wechi tangala womulisi za jenenda.
Na kupenda.